defa la kwani na kusunini minaona sawa na vimba na jiamini niona nanga la endo anani weka mjini mwazi ya dangi ya kirudi esabu naifunga mimi wanangula ya baby awe anachanga moto alafu baby wangu mimi awe na watatu watoto mwenze numai wangu wazawege mshaluko safari za ulongoni jumamosi wote tupo ifike jumapili mchana kwenye dundo popote na saula dela ata kama wakwe wapo we jamani ujampenda baby wangu ujamtaka doa kwangu ndiyo anadanga ujampenda baby wangu ujamtaka doa kwangu ata kama ujampenda baby wangu ujamtaka doa kwangu sawa malaya ujampenda baby wangu ujamtaka doa kwangu
oya spendi mademu ambea spendi mademu wao spendi mademu wanao maindi maindi vitu vidogo spendi demu waongee sana spendi demu mwenye kona kona nikiwa na demu mwenye bipolar hata nivuruga ubongo mwenzenu demu wangu mimi kwanza ametoka jela demu wangu mimi anapendwa na masera alafu demu wangu nyuma kama mechoro anapenda mapenzi yani kuliko kula hata kama hujampenda baby wangu hujamtaka ndoa kwangu ndiyo anadanga hujampenda baby wangu hujamtaka ndoa kwangu we jamani hujampenda baby wangu hujamtaka ndoa kwangu sawa malaya hujampenda baby wangu hujamtaka ndoa kwangu
amini kwamba msema bwaksi hapa mtoto wa nje ndoa ugoko amende biskuti ya chuma kata tuone chuma kwa chuma cheche macho macho
media 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 media
Manya utatachi is baked.